last words that she said. Rachel and Leah. These are the last words that she said. Masiku si yako my own say. It was just a usual day. Mwamene tinkali na lion say. You don't know what's on your way. A mama eni uja. Kala pansi ni kuje. Bantu si banzako. Family ndiye yako. Mulungu pasokolo. Mwana wangu uko kumvwa.
Lomba lelo na uka mama palie. Mutima uwa. Katilinga weze tawe kuweza tawe kupelela. Shua. Katita regreti mama. Katita regreti mama. Katita regreti mama. Katita regreti mama.
Tawi ya pita mweo kulia mama mwanisiane.
If I knew you were leaving, I would have told you that I love you. Now my heart is just bleeding, I should have told you that I need you.
Banja niza sunga, mulungu pasokolo. Mauni na mfela, pembelo pasokolo.
Mutima uwa katika weze tawe kupwela. Shua. Katita regreti mama. Katita regreti mama. Katita regreti mama. Katita regreti mama.
These are last words that she said. These are last words that she said.